mpulira obusungu n'ennyiike njula okuddayo ewa pasita Iganza nnyinyike naye obuzibu tayiga embeera za kanyike omuyimbi ye Famasi mukama yamba ekikanga bwe kyatukwako tetuva mu maziga nti abantu baffe batuvaako essaawa yakati boyo obulwa n'akufaako anti eyali akufaako takyalina mmere gyakuwaako siganye twakola amajaani naye boyi siri wa lubutonzi okusibirira amajaani tetukyalaba na ku baffaani naye tusiba waka nga twewujja mu zifaani n'omuceere ku ssowaani oli w'amaanyi abasiraamu babikkuza Kurani tusiiba kawunga maani kiro na misana abo b'owaka nabuuza oyo ddaani nze nzikiriza mboneredde kuba emisumaali jjo olabika nze nkomeredde nzenna nzenna nkwewadde kansigaza ekiwanga omutima gwo ngukuwadde ndabirwamu nze okwisaamu amaaso naye I give you my heart and my soul saagala mmanya kyekigenda mu maaso we just need a savior to come that's all nga sikwiza mbutuufu embeera etunyiga bwe liba pesa lyalimu oti yannema okunyiga tutegedde mbutuufu yeggwani obusungu bw'olina abusinga n'obwaggaani amazima gejjeyo yegwasinga we ziba mpaka za kulya boyi yegwazinga gwasobola pandemiki kizuuliddwa abadde yeeyita katonda yaasuuliddwa kati nno yangu otusevinge ebirevu tuzise otushevinge embeera tusaba ogichenginge nga simatifoni tusaba otuchajinge katonda wange ntunulira nga nkugamba mu bantu b'otwala kendeezaamu ennamba anaasaba y'anaaweebwa bayibu egamba siragidde naye nsabye obe ng'onnyamba mu butuufu bintamye eby'okukongoka ng'empeke za kasooli nze nkoze binkamye nga te nalokoka mbuuza gwate sooli amazima ddala kisusse otwala omulwadde n'otwala n'oyasuuse wakakima jjo wano sise amaanyi gampedde wakiri nsabo nkyuse life gyetulimu ya kikomando enyiganga knife ng'esala ekikomando nkooye eby'okukweraga nkusaba onzijjukire naawe obe ng'onneeraga akawunga muntamu nako kaweddemu tutuuse n'okulya ebibaawo nga tonnambuuza bambi naawe sooka weddemu owoza kimu bibaawo artist.